Mumauli la malale chitongole cha government cha Uganda Requested Transmission Company chigumiza bana Uganda na dana mbitundu vya Kampala na emirirano kumasanyala za geyonge dobu tabela mesimbu wabula nebategeza antibali mte okole nteka teke yoku zimba substation egendo kuyamba koko ngira kumasanyala ze banda Kampala na mbitundu vya nyewo gebongera te okuota binono vitegeze dwa ingini ya Mark na Mungo wabada alambuza bana maulile na bakungu kuba mu kitongole echa Japan echa Jika abali mu kumulimu gw'okulaba nga bazimba substation mu kitundu kino okusobola okulaba nga bateekawo amasannyalaze agamala enginiya ono alambuludde ku nteekateeka ya projekiti eno
Kampala Metropolitan ekyensusso kyeyina mu Uganda yonna 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 amasannyalaze agakozesebwa mu Kampala Metropolitan gasukka ku 5-10 so mulaba nti lwaki Kampala Metropolitan nkulu nnyo nnyo substation zino twazikoze mu ngeri nti eno egabira endala n'endala n'egabira endala n'endala n'egabira endala ate era ne zikonekitinga n'ebibibiro by'amasannyalaze kyo kitegeeza kyonga tufuna obuzibu ku ludda olumu ate olw'okuba nti zili connected sisolo funa ata amasanyalaze mukuludde obulala project eno yatandika mwaka guwedde omwezi ogwokubiri 2024 batuwa emyaka ebiri tulina okuba nti tugimaliriza omwaka ogujja mwezi ogwokubiri.